Galandanya Music Promotions.
Downloaded from my love music.com.
Zinawa, call me Mr. WhatsApp.
Yeah. Hey, who's got the keys to my jira? Hey. Katumba patu kwa na nipokuia. Hey. Kick them strong ni mahia. Hey. We say it's going down over here. Hey.
Kale wangu leta kwe bitondo. Hey. Niti manana muchipi na mwichi biongo. Hey. Hakuna kulale kweta tuchimba. Hey. DJ faka kufuli umuko chilimba. Hey. DJ faka kufuli umuko chilimba. Faka kwa volume ukuchilimba.
Nganili soba very humble. Weekend mind ishini mujango. Mudanso one song paripiti. Ni samba samba check wikiri na chisira tukiti. Petangala nsaka yetu ni brewery. Feeling like a slave mumukosi fulu majuari. Patumba zilipo alikutipa tenda. Sikamba pakutwala patikwila matenda.
DJ volume ulunda. Ndi neti pompo fole na punda. Soso vinka mukatushi ni kunga. Soso vina nipaka vale nkumba nje. E life nani kumbwa kumukambeli. O white kalabu kwa tibangeli. Espeke big seko kwa tibambeli. Na tipo she opo divangeli.
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wangu leta kwe mitondo. Niti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa
kufuli umuko chilimba. DJ
sawa 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 sawa
kufuli umuko chilimba. Wait, we need a boo, a boo. Push it like a boom, a boom. Basha basha if patala. Patala ma patala mitzi kwa tinitala. Wait, bebe kwende mungerezi. Vivyongo na fiola, yeah, vieta mfajazi. Wait, wangu kari kuno kufma kumana mala. Fona five, mutala wanda ye mana mala.
Teta muchi pipi yongo. Tiwo mwe kaini fi yongo. Bakwe vati tuwe kwe milongo. Kaini lelo tulela la muchongo. Kusheko volumu, kusheko walo. Kusheko fakwe vati tufweko. Choco na inendarioko. Fona five drift na jena washa loko. Tuwale.
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wangu leta kwe mitondo. Niti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa.
Black table party Venelisa. Baka funza baya iwo sababisa. Baka liku waya waya tiza feature. Alright. Energy, more energy. Kayamba kufina with more energy. Loving how you keep me craving. No, na, 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 na. Ise ati swagi ni payo one. Agenda undercover. Thinking I'll be getting those numbers at the alley. Ni ghetto of a DJ.
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wangu leta kwe mitondo. Niti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kulale kweta tuchimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa.
Samuel Mozada, my boy Fashion Sakala.